Big Sound Music.
None yeah, yeah.
Eh, voila.
Kwanza baby face ukimuona, bila kitenesi alivoshona, umbo kafenesi alivonona, the way anadressi ndo anakoma. Mwendo wa mahuri Gucci Gucci kama mbere, jengoni kama Snoopy kushi kama mbere, taikonda kama Bruce Bruce no kwere, maduha wa Gucci Gucci no kwere. Swaga sake kama mbele tu za kisela, anawazaga na tali tu kwa Mandela. Mwendo wa pants na jeans ya fagi madera, madu wote wako hoya ni kwa machela. Kwanza baby face ukimuona, bila kitenesi alivoshona, umbo kafenesi alivonona, the way anadressi ndo anakoma.
Ukweli amenikamata, wake niko hoi, kante kama sima nimedata, wake siko hoi. She's my tomboy,
tomboy.
Amenidatisha,
tomboy.
Amenimaliza,
tomboy.
Tena kabisa.
Bang nae, na chill nae, na ball nae, and the wife for badai. Na share nae, na walk nae, iti ni kati na pass nae. Wana piga sana mirus,
awaki.
Wana tuletea makuz,
awaki.
Eti baby una kishuz,
awaki.
Kwa baby hauna maujuz,
yeah. Wapi.
Wendo mamito, mindo papito, pamoja in this love buke mapito. Wendo maiso, one in a million, na kuita akache baby baby. Wanda baby face ukimuona, bila kitenesi alivoshona, umbo kafenesi alivonona, the way anadressi ndo anakoma.
Ukweli amenikamata, wake niko hoi, kante kama sima nimedata, wake siko hoi. She's my tomboy,
tomboy.
Amenidatisha,
tomboy.
Amenidatisha,
tomboy.
Tena kabisa, nani paburudani Libo pretty girl in a villa, Libo Jona. A back in a me.
Yo, amazing song for you, mama. I love ya. This song special for you. I know in love. Say the AST. Nyati. Alongside super talent. Talent. Guitar. Hey, while I'm a voice. I'm out, nigga.